Tracy and the Mix, Africa.
Boss Gabs Pandora.
Exclusive from Z Hits Promo.
I'm a madega not send me.
Microphone.
You a cash shoo.
Ladies and gentlemen, this is 408 Empire.
Pakwamba eshilenga opponenti na furu na machinchi mosquito palineti. Alini ene mapala fayo kutandala ate fya bupuwa shebe chikala tu joina. Chikala tu joina. Ushebe chikala tu joina.
Ewe beta webe abanobe lobe ulebe la mafekteti nobe. Bendela bali for but so ne ya chi ya fidim but what you gonna take a lot to join us. Try to take a lot to join us. Take a lot to join us. If you can't beat them, we are sangwati. La firanga kasementi etio neti. Bari wa parata pesa wa kadeti. Chikanye.
Yeah, wana kasongo kasongwari bodi. Adi wili nukusangwa na banyoli. No ala no salenda ngete modi. Gani snitcha.
Apa iliso banyoli na bafuetu.
Vaupu vati mamenya kwatu.
Jebu jebu. Apo na poru kutumu. Ito.
Pakwamba eshilenga opponenti na furu na machinchi mosquito palineti. Alini ene mapala fayo kutandala ate fya bupuwa shebe chikala tu joina. Chikala tu joina. Ushebe chikala tu joina.
Ewe beta webe abanobe lobe ulebe la mafekteti nobe. Bendela bali for but so ne ya chi ya fidim but what you gonna take a lot to join us. Chebe chika la to join
us. J Cash.
Chika la to join us.
If you can't beat them, but join. Ganenze iwe ningazizo nde nangoil. Pea tabila yatu yako inga boil. Nina nyula monga kudala madoili. We been doing the most pazedi ni bandani. Beswazi vanili monga kumansa ni patari. Never had the rapper na madaringa sagari. Panyimbo nga nilipo kumankala ramadani. Which means kuliba mani diap. Sister Mula kulibea nani diap. We a team full of BM makofi. Tina influence itisa ku CM makofi. Super chanda na K na Kashi. Ndisema horror movie wae wa mabunda wa kazi. We came to take this shit over.
Hela hela super roger that over.
Pakwamba eshilenga opponenti na furu na machinchi mosquito palineti. Alini ene mapala fayo kutandala ate fya bupuwa shebe chikala tu joina. Chikala tu joina. Ushebe chikala tu joina.
Ewe beta webe abanobe lobe ulebe la mafekteti nobe. Bendela bali for but so ne ya chi ya fidim but what you gonna take a lot to join us. Chebe chika la to join us. Chika la to join us. Block ni ganga wenda maya. Ama sato kwa bo benja vaya. Ikata bongo li wati kata. Ichao yo. Shala mwana ushala ngatuaya. Ukimbo la fuaya isha kolo kwaya. Chafu mapachano ko distance kulifu. Shikwebele timkuya nangwa sebele. Tapabutile po nangwa sebele. Mukari kuri ne kuin jebele. Ne fisherman wa musong somo ne sabi jebele. Jole nita kujoina. Get free, join to the charge. Mune mbe kubike kumukaka. Wati kwele kumukaka.
Mosquito party. Hey, hey, kutandala. Ah, yeah, it's time to join.
We mulala. Ah,
chika la to join.
Ikas. Song song. Abanyori na bafuetu. Kimushupes.
It's the super Ava.
amazing jams from zhitspromos.com. More amazing jams from zhitspromos.com.